One more time.
Yeah. Let's go. Moto wa kuoti ambale. Wacha si moto wa kuoti ambale. Yo, moto wa kuoti ambale. The council ni moto wa kuoti ambale. Yo, moto wa kuoti ambale. Genge ni moto wa kuoti ambale. Yo, moto wa kuoti ambale.
Mbale. The way I run this town, you can think I'm Kale. Mad tracks, aka my song in every party. Tangu 207, mimi yule chale. Dem yako nafanye akue klande. Alafu trooper squad the council.
Wazi.
It ain't no fun kama boys wapate. If you know Ali Rudy kwa commande. Hey,
respect your elders. I started singing when you were still in diapers. I'm a magician. Kwa mziki bado touch ya tu ni Midas. We dress the key. With so much sex appeal. So tell my rival, nameless cancel about a viral.
Kid Cora ni moto wa kuoti ambale.
Mbale.
Moto wa kuoti ambale. Meza ni moto wa kuoti ambale.
Mbale.
Moto wa kuoti ambale. The cancel ni moto wa kuoti ambale.
Mbale.
Moto wa kuoti ambale. Genge ni moto wa kuoti ambale.
Mbale.
Yo. Moto wa kuoti ambale.
Yo.
Na kuanzia kawaze wakale. Mtakata mungu ni shati ya iname. Namba saba apewe mate. Uliza manzi yangu mahaba ni nare. Ukini cross lazima nkuvae. Nimetoka ghetto Nyeri Rwale. Nina umajengo kuliko wale. Mini mruwi mite mgenge.
So it's about that time you all got to know about that cool kid Cora with that real nice flow. With them real nice caps and them real nice sneaks. I still hang with good guys and sleep with bad chicks. I'm hot that fire, that fever. I still make the beats that bomb speakers. So I say wakiuliza kwani nani how. Just know the cancel about to bring the house down.
Demless ni moto wa kuoti ambale.
Mbale.
Moto wa kuoti ambale. Matrax ni moto wa kuoti ambale.
Mbale.
Moto wa kuoti ambale. Cora ni moto wa kuoti ambale.
Mbale.
Moto wa kuoti ambale. Meza ni moto wa kuoti ambale.
Mbale.
Moto wa kuoti ambale.
Ni mtoto wa Hadija, Okwonkwo. Ule mse uchomaga ongwelo. Muimbia watu wa mtaani. Nisipo waimbia taimbiwa na nani.
The council sema kukua awesome. Motea moto mbale, hiyo ni caution. Madi amepanda bass siku hizi for some. Wanapenda taste kama bulgum.
Na mtani Ridgeways na china ni DK CK, that cool kid on the replay. Producer na DJ, ketepa na PK. Who run this town, utadhani ni GK.
It's moto moto, fire party place. It's fire fire, cancel and nameless. You better follow the leaders. Take over airwaves, no mark a virus.
Hey, I said the cancel. Hey, hey, yeah. Hey, I said the cancel.
Follow the leaders.
Hey, I said the cancel. I said the council,
no matter.
Hey, I said a nameless. The council, I said a Cora.
The
council, I said a major. The council, I said a matrix.
No matter.
The council. Hey.